Production. Sweet Voice Music Production.
Show one. Wena timakati mwanyana tini jaka. Wena nonyanu mwanyanu wa kubasa. Mwana luya anikata loka smile. Ando za balansi menito na simarana. Shongelo raye futi sesu unga chava. Pengisa majida na majems loka famba. Bodi ya ye yikata loko bamba. Banuba kutala vanti risa simirana. Kuna sukuru mwanyani mena beba ume up. Nungu teka mwana luya nangu kombe datinda. E Dubai ikusu unga saima baby. Da kanzi ya tekisi yida fika iba masi. Tashabela mchini mofo kenta imagine. Baby girl, I kuna mwani wena tena la chukwe. Na loko ni samini cheke tawe everyday. Mwana wano na kuranza never nenda mistake.
Yeah, show. Dali mama muranzi wa mena kuranza katanga. Wasiti wa yoma kwini nukuranza kila mpimo. Baby gelu sasekin wa ufanela itile yu aju. Wati baby wa uyisa kilanzi. Nitunzuka first day loko nbwana ma baby. Au mbale eshiketi unitunya tanyeleti. Mabepeza upasin kila mwana wa mulungu. Nirintombi ya mchonga shuba shanga leshosho. Na kuchata baby girl umakoti waka kosa. Bakutala abataki loba bwana irisama. And they never yamba like bandi na buruku wa aju. Connected like zipi na tipe. Bakutala baby seba sungula kusola. Paruloni jisa, ende nkombela samo, ende takuranza mo. Cause you are my queenie, ende never need jikela. Au sito mseke tweni, shkamwe na lema tishwe.
Lang ta face man vona vumburi. No kan nga tibi kuru ntirisile muri. Leti hitona ti maka ti njaka. Anu un engine wela nzeni kari thaka. Dati ya kuru pede yawe iti 12. Logu on sika baby I'm gonna kill myself. Mali ayikona anta shava crop top. As you know, nuku ranza non stop. Mali loko riko aita ngena any shop. Aita America hiya shava candy shop. Baby girl, kawe man boni flop. Uka top 10, mena we hile top. Ranzu lera mena we arba nyiki peace. Tuneta no monkata nuku nika kiss. Maranzuni si unge fambi loko over 3. Unge tipini na me plan give free.